waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Maalin wanaagsan kulanti wacan dhammaantiin meel aad naga dhageysanaysaanba. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS oo idinka imanaysa studiyaha iyaga magaalada Melbourne. Maanta waa talaado ay taariikhdu tahay 6 January 2026, magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Qodobada wararka maantana waxaa ka mid ah: ninkii ku eedaysnaa weerarkii xeebta Bondi oo loo wareejiyey xabsi ammaankiisu aad u adag yahay, madaxweynaha Venezuela ee Maraykanku qabsaday oo diiday dacwadihii lagu soo oogay, iyo militariga Israa'iil oo duqeeyey koonfurta Lubnaan. Imankana warkii oo dhan. Madaxweynihii hore ee Venezuela Nicolas Maduro ayaa beeniyey dhammaan dacwadihii Maraykanku ku soo oogay. Maduro oo 36 jira ayaa lagu soo oogay 4 dacwadood ay ku jiraan shirqool uu ku doonayay in kokain lagu keeno dalka Maraykanka, haynta hubka daranduuriga u dhaca, iyo hub kale oo mamnuuca. Maduro ayaa ku adkaysanaya inuu weli yahay madaxweynaha Venezuela. Xaaskiisa Celia Flores ayaa iyaduna sidoo kale beenisay dembiyo lagu soo oogay. Maxkamadda ayaa dib u bilaabmi doonta baa la yiri 17 bisha March. Qareenka difaaca Maraykanka Ilan Katz ayaa sheegay in marka la eego sharciga Maraykanka aanay Mr. Maduro u aqoonsanayn inuu yahay madaxweyne dal.
In the view of the United States, they have a perfectly legitimate cause to detain him wherever or however they can to bring him to justice in the United States, or in the case of
marka laga eegayo dhinaca Mareykanka, waxaa sharci sax ah loo haystaa in lagu soo xiro si kasta oo lagu horkeeni karo cadaaladda Mareykanka. Kooxda Cartel de los Soles oo ka tirta Venezuelana waxaa loo aqoonsaday urur argagixiso. Uma aanu aragna madaxweyne Venezuela, laakiin waxaanu sida uu sharciga Maraykanku qabo u aragnaa argagixiso, ayuu yiri. Ninka loo haysto in uu fuliyey weerarkii Bondi oo magaciisa la yiraahdo Nafid Akram ayaa loo wareejiyey xabsiga ugu ammaanka adag ee gobolka New South Wales oo loogu talagalay maxaabiista khatarta ugu weyn leh. Nafid Akram oo 24 jir ah ayaa laga soo qaaday xabsiga Long Bay ee Sydney loona wareejiyey Goulburn Correctional Center, kaas oo ah xabsi aad loo adkeeyey ammaankiisa. Hay-adda xabsiyada New South Wales ayaa sheegtay in xabsigan loogu talagalay in lagu hayo maxaabiista khatarta badan leh. Zoe McKenzie oo ah xildhibaan heer federaala kana tirsan xisbiga Liberaalka ayaa sheegtay in xisbigeeda Liberaalku uu hadda raadinayo musharax tayo leh oo u tartama kursiga Nepean ee gobolka Victoria. Go'aankan ayaa ku soo aadaya kadib markii Sam Groth oo ah ku-xigeenka hoggaanka mucaaradka ee Victoria uu sulama filaana u shaaciyey inuu ka tegayo siyaasadda gobolkaana ee doorashada November ee soo socota marka la gaaro. Warbixin cusub oo ay soo saartay Climate Council-ka Australia ayaa ka digtay in ay suurtagal tahay in uu darafyada magaalooyinka Australia ka dhaco dab halis ah oo la mid ah kuwii ka dhacay magaalada Los Angeles ee gobolka California. Daraasadda ayaa tilmaamaysa in ku dhowaad 6.9 milyan oo qof oo ku nool Sydney, Melbourne, Canberra, Adelaide, Perth iyo Hobart ay ku jiraan xaafado ku teedsan dhul guban kara sida kaymaha iyo dooxooyinka. Warbixintu waxay tilmaamaysaa in madaxda dowladuhu ay diiradda saaraan dadka ku nool caasimadaha, kuwaas oo u nugul halista dabka dhirta guban karta oo ku dhow guryaha awgeed. Militariga Israa'iil ayaa duqeeyey magaalada Anaan oo ku taalla koonfurta Lubnaan. Muqaal arag ay xaqiijiyeen warbaahinta Reuters ayaa muujinaya qiiq culus oo cirka isku shareeray kadib duqeyntii. Israa'iil ayaa sheegtay inay bartilmaameedsatay Xisbullah iyo Xamaas kadib markii ay dadka ku nool dhowr tuulo oo bariga iyo koonfurta Lubnaan ku yaala u sii direen digniino ah inay ka baxaan. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in uu Ruushku la kulmay khasaare culus oo dagaal bishii December, isagoo oo sheegay in laga dilay 35,000 oo askari. Zelenski ayaa sheegay intirakoobkan la xaqiijiyay iyadoo la adeegsanayo cadeymo muuqaalaha, buu yiri, taasoo muujinaysa koror weyn marka la barbar dhigo bilihii hore. Warkii maanta oo talaada ahina intaasu ku dhan yahay. Fadlan mar kasta, amin kasta, meel kasta joogto iyo waqtiga kugu habboonba, wararkii ugu dambeeyay iyo macluumaad muhiim oo kaleba kala sooco barta podcastka iyo barta Facebooka ee Laanta Af Soomaaliga ee SBS oo labadaba ciwaankoodu yahay SBS Somali.
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.